studio kalangu jamde joimin taji sapo e jewani ko wittori kibaruji mon e fulfulde ko min Omar Hamma janganto nani ko e kibaruji meden julde jolbinanol hokkobe habaru wada ma hande subano embe sapo e dido woni ko yara yeso porkirera hande subano nani le wakati bonin be beli ndungu yottake saru semete o hali do maju yewtere meɗen pindinan haltanana do nyawu dogguru deɗi ko tawano woni torri sukaɓe nder région Mamaradi. Kore jam irti ama handen tati lewru men duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nyaloma noon ittanaɗo nder duniyaru gam Allah e jolbinanon hokkoɓe habaru nder leydi suuɗi duniyaru. Ɗum doni haalaji jeyi no garta do o nyaloma nder leydi Niger hitande hikkande haala joƴƴinaka nder leydi meɗen Niger kam woni hokkoɓe habaru ɓe woni jonde jam. Ɗum ko saabi battal e nyaloma oni mbi'e suudu habaru ndu leydi Niger Gallu Nyamey ardiɗo ɗum mbiyeteɗo Ibrahim Haruna ardake gam o nyaloma hannden. Kanko du o haalana ɗo endan dow filla yani boni mo hokkoɓe habaru ngon no gaɗane nder yolbinanol golle muɗum leydi Niger. Nani ko wi bandimin Moussa Hassan sakkettinoɗo noon.
La situation de la liberté de la presse
no fi yolbinango hokkobe habaruji wontiri del leydi men Niger di no satti ko woni no hela sembe golle amin jabol labi seria del leydi men di gada dekol jungo gadaado ko hokko habaru fu woni torrataake der golle mu dehi andol ko wono non hebaaki del leydi men di torra wangungu woni no wadi dum wadi kile kewde de hokkobe habaruji jehi to burtaaki ko watte de leydi men Niger di kabbinibe no fandinabe sanne der fi golle mabbe no handi wi'e laamu giimu no jingana laabi demokrasi deki jungo do talkuru gan kokkobe habaruji yolbinane no handi wi'e acci iri kulle de dum wadi fonditol gadangol ko leyde adanaru leyde jaade yeso do fi yolbinango hokkobe habaruji ko hitane dubuji naji de sappo e jeddi leydi Niger di soddake gada
RSF vient de confirmer la régression de notre pays en matière de liberté de la presse.
Yeru duni fande no horebe kaldi mbi bako cioccaki makki wadani leydi Niger do filla ponnagal gada nonga nder leydi duniyaru yeru ko hojoobe habaru be duniya kaluno secrétaire kawjido binde mo ministère hawjinde filla habaruji nder leydi meɗen Niger holli ko nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo mbiyen leydi Niger heɓino jamako ana ɗum woni ɓeydari diidi hemre nonni do mbi'en diidol ko laati ɗona ponnogal hemre e capanɗe jeegom e jeenayi yehi waroyɗo e ndam capanɗe jeegaɓo e go'aɓo nder hitande duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗi nani ko sani Abdou secrétaire général mo ministére hawjinde fil habaru leydi Niger meɗen hakki
nous considérons que les journalistes
miɗo miila ko hokkoɓe habaru ɓe leydi Niger no jolbinana sanne ley golle mu'en ɗum ɗo gam Allah e laabi ɗi gollirɗe mawɗe e hooreɓe leydi mawɓe joƴini saabe keptol gaɗagol ngol ɓe yimɓe ɓe ɓe ƴewta tawa ley mum anon ko natta laawol jaɓol laabi kiite hokkoɓe habaru ko radio leydi Mouhamad Issoufou dekkuno junngo dow mum gam yaage ɗi laabi hedde ministére am lewru février duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi joƴini fedde ƴewcintode ɗi laabi do fil habaru ka noon ɗi laabi no hani tokke le wakkati o ko fonditirta jolbinanon hokkoɓe habaru leydi Niger e tawe fondital waɗama nder mo fa woɗi
professionnaliser davantage le secteur
batte nde ñalande doni mbi'en hokkoɓe habaru e jinganoɓe ɓiɓɓe leydi gaɗi haalaji gam o ñalande jolbinanol hokkoɓe habaru nder leydi Niger e ñalande ittanande fa waɗa joni kettine Moussa Hassan ko yehi yewtide ɓe ɓiɓɓe leydi.
Je pense que la lutte
minen miija ko durwogo joni go fuddi min handa min doma fa gomnati on tefana min hakkeji amin di no handi kawren gaden dane worre gam min tewta hakkeji amin jaabaade di gada nido no handi keben cuudi habaruji to hokkobe habaruji kokkete hakkeji mu'e no handiri gam kamben do be gada golle mabbe no wodiri dum wadi der redu leydi men di duudal himbe janci jungo dekaango dow talkuru ngam ko koɓe habaruji yolbinane nder golle maɓɓe, kamɓe andi huunde noon ko wattaako. Nonnon do hokkoɓe habaruji gala habaruji reedu leydi men sayni ɗi gallunyame pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi kandu no waɗa bawɗe mum fuu ngam laabi démocraci dartine nder leydi men ndi. Dey sayi nde ko koɓe habaruji jogake mangaku maɓɓe nder fi golleji maɓɓe ɗi.
Soɗo miccito fawoɗi biyeteɗo Baba Alpha Kokko habaru mo to radio télévision mo Bonferey nanganoma mbiye ɗum waɗi lebbi joni. Ɗon doni waɗi ko mbiye handen subana o haala ɗero reso fa kanko o Baba Alpha heɓo tawe o yo fama e tongoge. Amma ni mbiyen juuju latiɗo tawaɗo e hoorejo e suudu sariya ndem mdu nyamey faɗɗiti ngol ɗerol latingol no wawi hokkude Baba Alpha yo fed e tongogol, tawi du kanko goto on hokkuno biyeteɗo Sidi Omar Mohammed latinoɗo walli e Baba Alpha e gaɗol ngol talkuru ɓi leydako. Nani ko haali nder majjum biyeteɗo Maître Mossi Aboubacar latiɗo won pasantoɗo Baba Alpha.
Juuju on salke yofugo Baba Alpha, himɓe ɓe o tefidi jofol fuu yo fama ille kenga lasara bandiko gi'aɗo tefanimo talkuru du yo fama nde kanko kayi o yo faka. Jofaɗo o waɗi dalili Baba Alpha heɓi talkuru du o woni imo tumire du, wi'a o wala gacce. Jonkay himɓe fu pami gacce kay deni wi'a waɗama, gaɗɗo gacce hemo waɗiɗa haɓɓudane funo handi wi'e nangama. Jonkay Baba Alpha he abbiɗum ni woni no tefi no min pamiri, ɓe gaɗai hunde fu. Ɗum kay hunde non ko de ƴewama no ƴewa fi gollal makko journaliste tarako ko.
Ɗum doni yeruno Maître Mossi pasantoɗo Baba Alpha o, o holli ko Baba Alpha adake yarata ɗero kasin ƴamtaɓe gam yo fede e tongode. E nder kibaruji meɗen ni mbiyen gam Allah e batte ɗum woni tati lewru men duuɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi nde nyalande ittanande hokkoɓe habaru nder leydi duniyaru. Mbiyen ɗum woni ana pelle hokkoɓe habaru nane mbiyen pelle jinganoɓe hokkoɓe habaru nder leydi Niger ngaɗi andinore ɗoenɗan e kolli ana ɗum woni jofana koytinanol yolbinanol hokkoɓe habaru nder leydi Niger hunde noon ko laati ɗum wala ɗum waɗire no woɗiri e mbiyen yani boni no ɗon waɗele majju. Ɓe kolli du nder majjum waɗi ko nimɓe hewɓe jahana ngam yeeru duni no andinore nden hollir fawari joni fedde leyɗe tubakoɓe wiyetede union européenne tawande ɗenda nden yame gam batte Allah e ñalawma o ɓe hoorejo maɓɓe biyeteɗo ɗenda Frederica Mogherini o holli ko hunde noon ko laati ɗum wala ɗum gollire no woɗiri ɗoenda nder leydi meɗen Niger. Mbiyenni handen subana o woni ko nimɓe sappo e tato njara yeeso porkirere mo leydi ngatto a hunayere. Ɓe do nimɓe noon laatiɓe wattama gan saabi Allah e labtinde e bononda gannoɗo sappo lewru avril duuɓu jinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi nder janngirde mawne nde université Abdoul Momine. Ɗon doni oɗon miccitine ko yehi waddoyɗo enda mayde biyeteɗo Mala Bagale Abdoul Karim Aladou porkirere général mo leydi o holli hunde noon ko laati ɗenda ɓe wattaɓe nder fedde nde ɓe kokkama dingal mangal. Nani ko haalidor majju.
Mi yi'i laabi séri'a ko kuɗi laawol ƴewtinaaki ki waɗe kulle ɗiɗi gi'imi, har gomnati on himɓe gattaɓe ɓen no poti noon har fedde ISN du ɗum no waawi waɗugo muyɗe ɓerne ta gollide. Jonkay ko hoddi no dow balɓe maɓɓe ngam on kunana dow dewtere mawne nden ko dekuɗon junngo dow talkuru du. Gollal ko kalfinoɗon ngal gaɗanol hoore non he ɓiɓɓe leydi he saaroɓe suka mbaraɗo o ngam ɓiɓɓe leydi fuu keɓa faama dow fii gaɗaɗo sappo e lewru avril waatun du to. Saaroɓe Bagale ɓiɓɓe leydi gomnati on moye fuu no yiɗi faama ngam himɓe ɓe juuɗe mumen tawadeer fii o
jukkii.
ɗum doni miɗa miccitina nderɗe fedde joƴƴinade gan ƴewtinaki e o bononɗo gannuɗo sappo lewru avril o nimɓe fedde iese nden joyo woni ko watta nder nde fedde latiɓe sita jabiri secrétaire général mo fedde iese nde janguirde université abdul momin nde ñameyno tawa le maɓɓe nani ko noti bandimi mbiyeteɗo moftari amadou wakkati ƴamtininomo do joƴƴinol nde fedde.
Jonda kay ɗum hoti e amin gam fedde ISN nden no wodi warɓe dow inde mum wodi du no wodi pelle gonɗe e jonde hoore mum garɗe hano hedde gomnanti ni jon o min puɗɗatana gollal ngal min kuni e wadde nga kam woni laftinde dow ko waɗi witti sappo lewru avril wittino du nder janguirde université abdul momidi diawfo ko bandimi mbiyeteɗo bagale mala yeyi mayoy mo allah hinno yaafo
camarade mala bagale pa sonnam.
So ɗon miccito fawaɗe ɗum waɗi balɗe ko ɓiɓɓe gallure ñamey no tawa nder wakkati mo paamayi mane mbi'en mo mbowaɗo en dan ndego no tawa ley gulu ndego ndu wakkati fambi'en ɗum waɗa nguli on no waɗa ko ɗo en dan mbi'en duule njaaƴen cofa ɗum wadda toɓo laatingo ngo heewa sannen dey ɗume won no wadde ɗum hannde subana o biyeteɗo Habibu Garba yehi yewtidoy e horoje sarusi kawjiɗo etol ko wiite metewo nani ko wiito.
Nous sommes véritablement pas au démarrage de la saison.
Himɓe ngala e fuɗɗa ndungu guinan ɗum kay lowru ni wonno naata no wurtol eɗum woɗɗodir e naatol ndungu ley lewru men fay otto juin himɓe no keɓan duule e kambu amma le wakkati o nder lewru juin himɓe ɓuri heɓude duule e kambu ɗum du ɓuytetanana wulo wulo kano wakkati fuu nde duule ɗe waɗi ko ɗum heɓayi toɓude fuu wulowulo ngo no wartan kasim deyi nder lewru juin himɓe ɓuri milude e gokka ndungu amma ni le lewru men toɓo no wawi heɓede hedde funnange faya soɓɓirde leydi ndi nden ne sayde ɗum waɗi wakkati lowru ndu no naata faya hoore huɗo ko ndungu fuɗɗano yiɗira wulowulo hettake kasi
e nder habaru on ni min keɓi ɗenda nimɓe sappo e go'o kan woni ko tawano maayi nder ladde agades tonon ɗum woni telde muɗum far hoore huɗo ɗum doni nimɓe ɓe ɓe keɓa kenana Allah e nder fedde latinode ɗo endan hoƴama no fa'i leyɗe dilloamɓe leyɗe yaade leyɗe latiɓe ɗo latiɓe ƴuwana nder leydi Kanthie région mo Gender ɗum doni nder maɓɓe noon woɓɓe keɓi garti kolli ɗo endan an gendarme ji latiɗi no tawa ɗam jeyi koƴoy ɓe mayɓe e yewtere meɗen pindino ni yerno kalirnomi on leydi Niger ñaw latingu ɗo nder doggurno ɗon wara nimɓe sanne hano ko laati nangude mbi'en duuɓi joyi warde le ɗum doni nder région mo maradi laatake ɗum wonno wara sukaɓe sanne ko laati ko hana mbiyen ɗo enda baka jonte paɓɓe wala Mohamed Mamman o yehi o yewtidoyi e nder lokkotoroɓe noy ngu ñaw woni no sawrore.
Miɗen tawa to lokotoronde sukaɓe e rewɓe sawrete nder commune Cibiri Gobir. Madame Hassana warana fa suka mum biteɗo Mohamed mo lebbi sappo e jeetati ƴeewe.
Wallahi zawuniki wallahi wulo wulo ni ɗum fuɗɗiri imo tuuta imo doggina kenga har yande sappo kan ɗum fuɗɗanimo o meeɗayi wadde iri mum weeti warde joni dogguru du daraki
ha zuwa dare de natan suma jumaɗi sahrayi
illu fuɗɗan hitande de nimɓe keme jeɗɗe capanɗe jeɗɗe jeetato woni ko deeɗi mum woni no dogga nder maɓɓe capanɗe tato e jeɗɗo kamɓen woni ko doggini fa ndiyam ɓalli mum fuu hanti docteur Abdul Azizi Yahya hoorejo loktorone ɗe haali dow koƴanol ngu ñaw dogguru teddengi
indépendance du grade de
deni yottake to ɗum satti ndiyam ɓandu joomum no re'a wakkati on ɗon de joomum yehi loktorore teddirka joomum no hooƴeti ngam ñawtaaki har safaariiji jarteeɗi hano ndiyam lamɗan ɗan gaɗa mum safaariiji gonno ɗon nden ko tefi faami ko saabi doggurdu gaɗa mum noon ñawtoowo on anndata iri ñawtol ngol haani waɗa go'o fuu ko handi woni neɗɗo ta jaɓu doggurdu sattina e joomum faa ndiyam ɓanndu joomum re'a
mais la première des choses c'est éviter la déshydratation
ɗum ɗo faa tawe ndu doggurdeeɗi suka sukaɓe leydi Niger heɓa ɓuytake illule duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati tuugal ngal fuɗɗa. Docteur Kalla Idi, hoorejo sarusi kawjiɗe cellal ɓiɓɓe leydi mo région, nani ko haali dow majjum.
Kural Rotarix o tuugal no gaɗetengal ngam yawtaki dogguru du ɓe ɗum ɓuri nangugo woni cukaloy pamaroy har nawɗum nder reedu ko memata bujugu e tekoto. Ɗum ɗo ƴewama to ɗum hoƴirte kan woni har jarɗe har tuyni kan ɗum
hoƴirte.
Ngal tuugal du suka gaɗɗo jeɗɗire ma jeɗɗije jeegom kan waɗante tuugal ngal fayoto.
Ɗawan to kibaruji meɗen Fulfulde Tili kirta to jam hirti.